Busukubumbe saba nesidlo sakusihlwa esimnandi. Sasivakashelwe ngumhlobo wethu. Indodana yakhe nomakoti wakhe babelindele ukufika komntwana emhlabeni. Kodwa phakathi nesidlo wathola ucingo olwaluvela kumkakhe olwalumsanganisa ingqondo. Angiqale ngibingelele, thokoze futhi ngamukele engosini yethu eFresh, ngingusibonelo Bhithi Ngema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Angisho ukuthi angikuzwanga okwakhulunywa, kodwa ngesikhathi ngibona ubuso bakhe buguquka lomhlobo wethu, ngaba nolwazi ukuthi yini eyenzekile. Umakoti wakwakhe wayephuphunyelwe isisu, ngakho balahlekelwa ilo mntwana ebebembhekile. Okwakuvela ebusweni kwabe kuyisibuko nokwakwenzeka enhliziyweni yakhe. Kwabe kuyisihe neyibeleka baba, ubaba ekhalela iy'ngane zakhe ngobuhlungu nokulahlekelwa ezayibhekene nakho. Nakube kwabe kuyisikhathi sesibuhlungu kakhulu, kodwa yona ndlela le okwabe kuzophetha ngayo emva kwesehlo. Inhliziyo yesihe sikababa ngey'ngane zakhe siwubuqiniso boqo. Amahubo 103 verse 13 no-14. Ngokuba uyakwazi ukubunjwa kwethu, uyakhumbula ukuthi siluthuli. Iy'nsuku zomuntu zinjengotshani, uyakhahlela njengembali yasendle. Kulula kangakanani impilo yakho ngesikhathi usabhena amagquma nemihosha empilo, ugcina ususikhohliwe isihe sikababa sezulwini? Enhliziyweni yakhe enkulu negcwele isihe sikababa, uyakulangazelela. Uyabuzwa bonke ubuhlungu obuzwayo, ngokungathi buziwa nguye liqobo. Ngisho ngathiwa lokho okulimala kumphumela okuyilimaza wena siqu. Ngokuba uyakwazi ukubunjwa kwethu, uyakhumbula ukuthi siluthuli. Ngakho esikhathini lakhona kubuhlungu ukutsontsoda uphakathi nenhlupheko ekuhlanganisa ikhanda uqobo lwalo. Khumbula ukuthi uthando lukaNkulunkulu ngawe isihe enhliziyweni yakhe yokuba ngubaba akusona isifundiso nje esiyitheory, yinto ephathekayo ephatheka ngokoqobo. Yeka uthando lukaNkulunkulu ngami nawe sihlobo sami. Ilo kanyezwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Ukuyithola i-devotion efresh insuku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Ngiphinde 067 706 0077.